Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man, buzz. Buzz, big man, buzz. Buzz, big man, buzz. Big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani, tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na te inakam, tuna left na fia nakam. Gonga sana tia itakam na ataki kuja busta kisabe gonga, gonga. Gonga tuki gonga, nyonyi pungi, nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piandom kambia fande mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha, tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi ivisha, mbevisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe, napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endo pimishe, kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Big bang, 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 bamboo. Inajitoa choche, inashuka, inajipata kunyi. Zubadu, kaukie kwa fudhi. Nacha, shimoneze kwa ngumi. Kujitepa, dia kilistumi. Inambao na miumba usa kumi. Kumtahu watu ban maudi. Jitepa dia kilistumi.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Bazu, big man, bazu. Buzz, big man, buzz. Buzz, big man, buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man, buzz. Buzz, big man, buzz. Buzz, big man, buzz. Big bang, 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 bamboo.